Messa Kasopi
Alicia.
Tell me
Trisland on the board.
Steve Rose in the banger.
Panda
Adit.
Hello Niko Buddha Batipo Zoyambana Zayambika Litilo
Napsoli ni makesa misonsi Pela uzandi pasi jikoni.
Kwa hiwale niweweka waine Sima waine mwasaina zaiwe. Sininga kusi yesininga kuluze. Ulo sitaputa uzakala waine.
Loving you all I want. 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 Let me be your umbrella. 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 Mavura oso zinilela. Mavura oso zinilela. Mavura oso zinilela. Mavura oso zinilela.
Mene ineyo, dina wina. Sindikani sasoso, pesa wina. Nandipangisa, ine kungodeka. Jiza kale tose mpaka foleva.
Mani pesa sugar seke. Ai, sifu na zandileke. Wati ndiwa mene dina wina. Sifu na zoo na wina.
Wati mabi mani gonda zeni zeni. Kabena tumwina mzake ika babeni.
Never let it on my sway. Sifu na zoto uzalile.
Kandi mwetu lilo kandi sekelela. Nina chilunga mutima uma kondwela. Ndiwewe kakelo ina ndima fila. Tisa kale tose kaka foleva.
Loving you all I want. 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 Let me be your umbrella. 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 Mabura oso zinilela. Mabura oso zinilela. Mabura oso zinilela. Mabura oso zinilela. Ana atulizalela. Ana atulizalela. Ana atulizalela. Ana atulizalela.
On the board. On the board.
Purchase your tracks today.